for the glory of the Almighty. We make bangers.
Fedwap.com.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni magaiva. Kala ifika njiba kamini na saliva. Daba ishi batifu moyo na vika tiraiva. I'm just a passenger mchila ya bachise. Sininga wale vena baba fe muduze. Daba tala shapo ikavaz minga duve. Basetinga na buffet, I just want to say.
Nimwebo mwafisha koku mwako upya. Mwasunga pa kumwa koko kwa
to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon go your wing, you yeah, still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea, the sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu had a shoe mulenjele langa naraba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Gakade na fachisa tana chari mpingila. Pati passporti wa shiema mwari ndindila.
Mwase mafyo mwambita mwele sata munsha. Mutina titule fisendo mwana wandi tusha. Mwewa sungiri la nimwe. Mwewa nchingiri la nimwe. Mwewa mbakiri la nimwe. Mwele sana totela, na totela. Nimwe wo. Nimwe wo. Mwafisha koku mwako.
Bandage. So it's easy to take it for granted. Tubugisha bashie manga tuaba stranded. Batile keni nebunda neko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansadide shila bako nebo. Nimwe mwampane jalantale anyimbo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipa duty.
Thank you.